Shiba.
We customer here in Ambiokola. Love is an amutu mkwa tampola. Nawa wala nawa kutwefasa. Huli mukate wali na chibula mkwa nunga. Kachibalu mechibabi. Uomutimo muna fakuli na sirike. Katifunye mune kukalozo. Yakala mkutwali kuteleke mbirozo. Kwe wachiko bonzita yangu wa. Sisogo la kota. Ni uope sana mpona. Wana geta semela. Sasina na bangona. Kuchiko bonzita yambuwa. Sisogo la kota. Ni uwape sana makona. Kuchiko wana geta semela. Lahu yenzita. Oh Lord. Watu wa mamba. Watekera dala mchiponde kwacho. Balite balina cheba ngamba. Wabate menama. Maole kafulu mulavu nawe. Walai wanjimba. Love. Enda mwono tema tema. Only you don't come on, come on. Sit on my, 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 sit on my. What? But watch your bones, zita yangu wa. Sisogo la kota, ni uwape sana mpona. Wana geta semela. Lahu yenzita, sasira na bangona. Kuchiko bones, zita yangu wa. Sisogo la kota, ni uwape sana mpona. Wana geta semela. Listen. Serero saze onjitera. Na buli exi joli bainyuera. Na higa sichari muto natera. Love siku sina matera. Oh my baby, bambi tamtanga. Love ya ninye aspike nitanga. Ngani nawe ne minya munjute jinkanga. Gweka munye gweka kubampanga. Finally, ni mungu mtu bijam theory. You want my city, my baby. Wachiko bonzita yangu wa. Sisogo la kota. Ni uwape sana mpona. Wana geta semela. Lahu yenzita. Sasina na bangona. Wachiko bonzita yangu wa. Sisogo la kota. Ni uwape sana mpona. Wana geta semela. Lahu yenzita. Situma. 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 Sit on my, sit on my, sit on my, sit on my.